Incwadi yomphostoli uPawulu kuThithu, sahluko 1. UPawulu inceka kaNkulunkulu nomphostoli kaJesu Kristu, ngokukholwa kwabakhethiweyo bakaNkulunkulu nangokwazi iqiniso elingokukhonza uNkulunkulu, ethembeni lokuphila okuphakade uNkulunkulu ongaqambamanga ekwethembisa phambi kwezikhathi zaphakade. Kepha ngesikhathi esifaneleyo, ubonakalisile izwi lakhe entshumayelweni engayiphathiswayo ngokomyalo kaNkulunkulu umsindisi wethu. KuThithu umntanami ngempela ngokukholwa esikuhlanganyele sonke, makube kuwe umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu umsindisi wethu. Ngakushiya eKrete ngenxa lokhu kuba uhlelo okusaseleyo, umisa amalunga emizini yonke njengokuba ngakuyala. Uma kukhona ongasolekiyo indoda emfazi munye nabantwana abakholwayo abangenakusolwa ngokushinga nabangalaleliyo, ngokuba umbonisa umelo wokuba abe ngongasolekiyo njengomphathimuzi kaNkulunkulu ongaziqhenyi, ongesiso isififane, ongesiso isiphuzi, ongesiso isilwi, ongesiyohahela inzuzo embi, kepha ophatha kahle izihambi, othanda okuhle, oqondileyo, olungileyo, ongcwele, osithibayo, obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso aze abe nakho nokuyala ngesifundiso esiphilileyo nokwahlula abaphikayo. Ngokuba baningi abangaleleliyo abakhuluma ize nabakhohlisayo, ikakhulu abokusoka, abamele ukuthuliswa, abachitha indlu iphela befundiswa okungafanele ngenxa yenzuzo embi. Omunye kubona umprofethi wakubo washo wathi, abaseKrete bangabaqambimanga njalo, izilwane ezimbi, iziminzi ezivilaphayo. Lobo bufakazi buqinisile, ngalokho-ke ubayalisise ukuze baphile ekukholweni, benganaki izinganekwane zabaJuda nemiyalo yabantu abafulathela iqiniso. Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile, kepha kwabangcwelileyo nabangakholwayo kukho lutho oluhlanzekileyo, kodwa kungcole ingqondo yabo nonembeza wabo. Bavuma ukuthi bamazi uNkulunkulu, kepha bamphika ngemisebenzi yabo bengabenyanyekayo nabangalaleliyo nasemsebenzini yonke emihle kabasizi lutho. Incwadi kaThithu isahluko 2. Kepha wona khuluma lokho okufanele isifundiso esiphilileyo sokuthi amadoda amadala mawabe ngazithibayo, azothileyo, aqondileyo, aphilile ekukholweni nasothandweni nasekubekezeleni. Kanjani abesifazane abadala baziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebi, bangabi izigqila zewayini eliningi, babe ngabafundisi bokuhle. Ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo, bathande nabantwana babo, babe ngabaqondileyo, abamhlophe, abaphatha kahle amakhaya, abamnene, abathobela amadoda abo kuba izwi kaNkulunkulu lingahlanjalazwa. Ngokunjalo bayala abesilisa abasha kuba babe ngabaqondileyo. Uzibonakalise kukho konke ube isiboniyelo ngemisebenzi emihle, nasekufundiseni kwakho ubonakalise ukungonakali, ube nesizotha. Ukhuluma okuqondileyo okungasolekiyo kuze omelana nathi abe namahloni engenalutho luba angalukhuluma ngathi. Yala izinceku ukuba zithobele amakhosi azo, zikholeke ezintweni zonke, zingaphiki nkani, zingantshontshi, zibonakalise konke kwethemba okuhle kuze zihlobise isifundiso sikaNkulunkulu umsindisi wethu ezintweni zonke. Ngoba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nesiganuko zezwe, sihambe ngokuqonda ngokulunga nangokumesaba uNkulunkulu esikhathi samanje. Sibheke ithemba elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi wethu Jesu Kristu, owazinikela ngenxa yethu ukuze asihlenge bubini bonke, asihlamlule isizwe esingesakhe, sishisekele imisebenzi emihle. Khuluma lokho uyale ukhuze ngamandla onke, ungadelelwa muntu. Incwadi kaThithu sahluko 3. Bakhumbuze ukuba bathobele ababusi neziphathimandla, balalele, balungele imisebenzi yonke emihle, bangahlambalazi muntu, bangabi izili, babe ngabavileyo bebonakalisa ubumnene obukhulu kubantu bonke. Ngokuba nathi kade sasiziwula abangalaleliyo, abadukiswayo, sikhonza izinkanuko nokutamasa okuyizinhlobonhlobo, sihleze bubini nangomhawu, sizondekile, sizondana. Kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu umsindisi wethu nothando lwakhe kubantu, wasisindisa kungangamsebenzi yokulunga esayenzayo thina, kepha ngowesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele. Amthela kakhulu phezu kwethu ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu, ukuze silungisiwe ngomusa wakhe sibe izindlalifa zokuphila okuphakade ngokwethemba. Ithembekile lelizwi, ngithanda ukuba uqinise impela ngalezo zinto ukuze abakholwa uNkulunkulu bakhuthalela ukwenza imisebenzi emihle. Lezo zinto zinhle, zinosizo kubantu. Kepha gwema imibuzo obula nezindaba zolibo lokuzalana nokubanga nokuphikisana ngomthetho, ngokuba lokho akusizi kuyise. Umuntu onesifundiso esidukisayo eselulekwe kanye nakabili male. Nwazi ukuthi onjalo uphambukile uyona ezahlulela yena. Nxa sengithuma u-Eretema noma uThikiku kuwe, woshesha ukuza kimi eNikopoli, ngokuba nginqumile ukuthi ngiza kuhlala lapho ubusika. UZeno ummeli no-Apollo obahambisa ngokunakekela bangasilutho. Nabakithi mabafunde ukukhuthalela imisebenzi emihle njengokuswelekileyo ukuze bangabi ngabangenasithelo. Bonke abanami bayakhonza kuwe, khonza kwabasithandayo ekukholweni, umusa mawube nani nonke.